Babylon pendule into lighter. Umila sana saleka. Betando lom Babylon pendule into lighter. Umila sana saleka. Outando lom Babylon pendule into lighter. Umila sana saleka. Wosengaba ukwela. Umila sana saleka. Amapulwe amatabukile wonke angisena kwayimina sengaphemi mboza Amapulwe amatabukile wonke angisena kwayimina sengaphemi mboza Nongamuluka matanzi hospilane sondo semali kaulumeni Nongamutentolundi hospilane sondo semali kaulumeni Wenu yangithanda yini masenje Womina ngibiza libaya Womina ngibiza limemo Ngaze ngaphupha mina kababa Womina ngibiza libaya Womina ngibiza limemo Ngaze ngaphupha mina kababa
Visit Hobo at Abakala's nation level. The Kumawakas, Okalanga, Tarishangan, and Abandon. Kibonga and Akawas, the Kakuba, Wang, Pinda. The Tankom and Quentin Shanga Sot and the Moya was on the Watang Pig on a shop tanda, the mountain. Puzzle caught Emashala and Tell of the Nipot. Was born with your toller up in London.
Still I'm aware